Aswe sikupanga ikuwe hivi. Situation got too sticky. Lakini ni dunini. Unge dunini. Aswe sikupanga ikuwe hivi. Situation got too sticky. Lakini ni dunini. Wahenga wali die forbidden fruit ndio the sweetest. Mi nimepata weakness ukweli niko na secret. Before uni judge wesikia his story. Mi nina confess no jewelry bani ngori. Niko na boy ni mflyer ko na ganji na walai. Best pipe no lie jaman baridi ndio ndaye. Mali anakagua ka ukwaju kwa karai. Shida ni moja na ndio kubwa my guy. Nichalia besti wangu shiko. Tumejua na since kampo natoka then tumegrow. Raw safi nkilemewa I know where to go. Kukesha usiku tukisomea teo. Na siyezi elewa vile ilianza. Siyezi explain situation ilijingiza. Siyezi kuambia ni wapi niliteleza. Feel so good when we're together. Si unaelewa. Aswe sikupanga ikuwe hivi. Situation got too sticky. Lakini ni dunini. Unge dunini. Aswe sikupanga ikuwe hivi. Situation got too sticky. Lakini ni dunini. Wanze ni dunini. Uyu boys, vile yo we handled. Hit the right spot, you know that got an angle. Na ma Friday ndio see you get time ample. Aki pull up, tunatulis tu kwa castle. Then I get a call for my girl, nikashikwa tuna stress. Si bonga on a daily, so I guess. Ana ni hola tu, teke, minka accept. Okay, kwanza nili take a very deep breath. Niaje baby girl, sema babe, aki menyamaza. Apana, kuna job imenikaza, niambie. Mini kona stress, gani tena? Sini deno, naona ana cheat. Sina ma receipt, lakini weekend ya off. Kwanza wow. Friday ana lost alafu sitampata mpaka sato. Maybe anataka two space. Usi overthink, you have a good thing. Sawa basi, ata niko area yako. I'm coming over. Sizani wanna be alone, let alone sober. Ati, unakam? Yup, coming up the stairs. Nataka to current, can't take it any longer. Aswe sikupanga ikuwe hivi. Situation got too sticky. Lakini ni dunini. Unge dunini. Aswe sikupanga ikuwe hivi. Situation got too sticky. Lakini ni dunini. Manze ni dunini.